Hayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alal Bare Noga, et Tetile Uru Novembre, Hitani 2016, Diana Yamdesuki du Studio Tamani, Miratawa, et les Maisons de la Presse, le Bomokodo. Je te nomme le Kabaruji du Yumar Wegalon, Jiro, et Ogi Jam et tout. Balde tati caggal ko wotteji di ngad leleedi meden di fa hande jababuji di fu ana domta holitinde wide jeddi puddi mate leedi do wotteji kenya won yimbe njaltube so maaji to tumbutobe kulliti wide wotteji di labay caggal mudu komi di do bodo pomoko do do won njaltube kenya no kulliti wide nguykaaji ngadi leedi do wotteji wakadi jono sariya kinka pamaka kabaru wotteji leleedi meden di na sariya kesa fa hande dum famana ko no di do golleji ngori ka walde seni dum won humini be kabaru wotteji leleedi meden di kulliti wide fe sariya kinka ka won ko moddintinale hen fa hande kanka tabete humini be kabaru solda sibe leleedi france ndi wattu jono be nati leleedi meden di ben jidi e wotnaabe gombe le nokkobe yoge halaji di funjowi ki habude jaddin kobbe le lefol sa hengen neddo inde andite goto nokku no do tassigale lamu asongo hollitande hecci hankere won yimbe le bombe sumbun jeegom nanube faale galle makko piande immi kakkun mabbe dudum wadi sababu so bingel makko dewel jabe jani e busse mudun sekirab di wonon sembe kabaruji dimin jogini odo bete ande di bismillah modon e hedade balde tati caggal ko woteedi ngadi leleedi meden di fa hande jababuji di fu ndokka ka ka wattu jono bardi badibe dum won li horejo leedi ndi o sanne ko li tiwit sa jeewi le temdere fu yimbe le chapade nayo njalti so njihi ngoto yi le nokule god anton temdere fu njalto so wotti be buraye yimbe le nogoyam dum e tawede fu fa hande di do woti jano gonde e yeddede leleedi meden di kenyon to tumbutu to won njalto be ton so kolliti wiide nguykaaji mata male di do woteji fa keben famtade kede usman nyali budi
temede temede tumbutun ko be ngadi majere talata rende fa njedde jabu ko kala e woteji tumbutudi ngarbe majere be kolliti nguykaaji ngadama e woteji di yogabe mabbe kolli wiide won derwoy njiya ko illa wati o wadaka li on wattu gubal sema ngal li communiquer holliti wana jabu do jabu woteji di e wi sema wote ngada alan o wala li kaldal e kawrangal kabar wotu gongol honjotobe yogabe koddiri jamma yaltay wotoyde do bamako do li communiquer tati ko hoddara li teme derfu himbe nogay tan jalti wotoyde secrétaire général présidence one holli wiide li mali fu e mangal mudum li teme dere fu ko buri chapande nayo jalti wotoyde e wi makko ko wowa jati wade di woteji balde tati ko woto wadira joni du kabaru sariyaji wote di sariyaji ne bayi wadde fa ardido ande le lebbi yabbeedi député e mbotino sariya wote keso kan sariya hollam burdo jama fu kanyu hebata meriyaako horebe seni kolli wiide sariya kika ka gollirte e o wote kan sariya wi conseiller en kanyu chuboto mer ka kinatawe yubbo inde modon buri jama kewdo
fa hande gol do sariya wala no wondi e waddude halaji kewdi leleedi meden di caggal ko woteyi di ngadno ala jabbido o ko kanko jokko horejo walde seninde o hollitiide fe sariya kinka ka mu intinama o wi kanka tabete fa hande leleedi meden di kede kanko no dirtet isiaka kampo o kecci kenyam wonno do halude am mon do ko mo halido hen do focci tango muhammadu samaseku
la question que les gens se posent on dit
le yimbe le yidi famude yo hewti sariya kido o nawtorama der dido woteji hono fumer o subete jamarne anda wiide so welter wadama le sariya jegobo ka ika heddi jegobo den non mer o suburade heddi faha welter sede wadonoma hen e le hitande 2014 ka dum italika jegobo ngal malundiral kal politikin kobe e ndartobe hobe ananga dangal sariya kiddo onon ka welter yoga woni ko wada hen den non mer o yo guddo fu jogade tobe
fa handen dido wote jano gonde yeddede leleedi meden di kenya to tumbuto yimbe le temede temede njalti ton sobe kolliti wiide be jabana e hono woteji commune ngaji ngadude alan jabbino do le majjumbe do yimbe le kolliti wiide sa jeewi nguykaaji mataama le dido woteji wattu jono be ngadi noddango fewde do no gouverneur ngonto tinno plantiji noddetedi fa yottio jojjintedi fewtude bale godde de be tinno dido plantiji ngadire do sariya kede kanko noddetedi yaya tendina o yo kedjat amap to tumbuto ko mo halido hen do foccitango mo Amadou Samaseku
yoga e yimbe le pelle IRD e adema mettabe politi wiide nambara ngadi e wuteji di sabi won tawrabe talki wotede gilla de ngadaka denno dum sawimbini majere de worbe e rewbe e kanya sukabe pelle de denti wadde immade mabbe sallallahu kobe be ana dawra no sugulaji de do balle politique ana ewte no handiri wakat jun o balle godde dum edike e didi godurde
a ces deux partis politiques
sagirabo hollitinde wiide fa hande no woteji dan gonde yaddede leleedi meden di kenyam be kollitiwde commune dido bodo bomoko do nokku no dirtede 15 ans bugutom maaji tobe njalti ton be kollitiwde dido wote sa jeewi jababuji ndokkadi peway wonna do goto cedi do wiide wakande maaji be njalti den den dum wono no ko mangal pat en be kanyen jabbitiribe ton gaziji no dirtede gaz lacrymogène sobe chaaki be do yimbele be kollitiwde dulle maaji be wonna ngabe wattu joni o kanko kedaado walde nation zini gondo leleedi meden di mom no dirta Mohamed Asale ana dif o hollitiwdo weltikile dido woteji sanne ko ngadi leleedi meden di tawede wiide jam e deejere wala le nokko fa yotto tiidalaji nayri di bangal kaaki dum e tawede fu kanko lamido walde minisma leleedi meden di o holliti wiide wattu joni o won ko mettile hen sabi de sa jey woteji di ngadi jam e deejere wala le nokko o holliti wiide dum wonon le sa halleedi meden di tiidalaji jiya ton fa yotto le wuddu leedi di sekrab so ngabbi do bemal andengal o do bayni tirton mi joji modo hello me bemal andengal mi noddata phase Facebook e compte Twitter studio tamani hejabe walde dum on Faransi nayribe bangal solda sibe holli tan wede wattu jono be nati leleedi meden di kanko dum on lamido fedde Faransi dum on député gombe ton kumini be kabar arme o jatti wiama o wonno lebe do yimbele ko warle no koko yide yero mabbe gombe to assemblée nationale leleedi meden di yogay halaji di fun jowi ke habude jaddin kobbe lele ful sa hengel fu so yurido mali do wiama be jara Niger be tilobe nata Burkina Faso kede dum on kejaada kabaru solda sibe leleedi meden di ko hali ton yerube amen gombe to ortem to do fatitango Muhammadu Samaseku
ici avec plusieurs de mes
minen golidibe amen hewbe fedde amen kumani de denago ngari do salaminen e lamukobe leddi mali be ngala tutundal hakillaaji fedde man yade der leede Niger e Burkina bangi goddo dum min jahan jewide mangal paden leddi France gonbe der sahilbe deno fedde barkan kalam hala mudum minen e député be ngadi tutundal hakillaaji do kabaru denago e kanyedun habugol bonderebe o habu goto min fufu denti e mudum kulbinaali amen e waybe amen fufu gotum ndenno ana hani enen député be ngada dental min dawran dun kala wattu ne min jidi so leydi France masu e kawrte godde ma misali kawrte runde Afrique de korongal han wadde Dakar e lewru décembre ndu e leydi do nokkuji dun député be anda wadde tutundiral hakillaaji do kabaruji bundereebe be min gontan sariaaji min gontan dun sariaaji amusaddaaji ndenno enen jogi talki sariaaji kala amusaddaaji ilam o hasindini sabu hagul bundereebe yata tagal amusaddaaji di mangal pade men be kasindini ndenno on fufu ana jeeda e imade amen sala ne kabanu almusad aidi yottotobe e wattande hakkile dun kala ko be kasindini
au militaire et au moyen dont ils ont besoin
goto inde andi te gondo nokku no de tassiga idom le lamu an songo holitamede hiccanke ni imbele bombe sumbu jago yom kany en nati le nokku makko beedo yimbele nati ton wakkati mini wi nonbe kollitiri wiide wakande nat no tonde kanko hor makko tayo mo joggi malfal wi amo jabbitiri kibe malfe den wattu den dum on jabe be jiki hakkun mabbe holitamede suko makko gota kile mudum immi so wadi fa dogo so jabe den jeni e busengel do cukalel dewel pamarel wakkati jono cukalel dewengel ngel nabama dum on hopital mangal gongal to gawoto fo so ureton kede odo neddo mo bonanday di ko si wadede fewde e mudun ko sifido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
ay goma kan de kala boren kaygama
ele arkille mu pilurumi darangaaji woni ko lelimi wattu mo nan mu soifa ele galle am de me yurninde woni ko jimi jo en kabodde didon e badade arkille am de hewtibe dawnobe tan wada soifa mi dilinaki fe kami honon mi leldi non e kaborgal am den ko boybe nana soifa de woni ko ngadi fiande don e don min dum nawturki marfal am o soifa jobe de min hakile biyan debbo ndari fa o bado kan denon ko jabe bondereebe hebi mo koyde makko tadje wiido beedo kay warnon tan fa masim bindika kaabe doggi sikki wala fi won paabe be dido golleji beta mudu woni ko gube ganda koy e ganda isu gonbe der wurongo ngari galle am be doraade faamu won iminaabe jokkitaade beedo bondereebe jagomombe bambe laana yaade hedde gurmatu
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrab njurne den jeelor o neele reseau ngaji meden di en puddira do mutti do wattu jono holli tamede won jababuji puddude hokkede ton kabaru woteji di be bi le yimbe tem der fu njaltube bami le yimbe noga fa yottu yimbe le chapande njoyom sa jeewi fu bankasi to yimbe buri yaltude be bi le tem der fu yimbe le chapande njoyom e nayom kanyi ngotu yito bankasi to koro le tem der ngotibe fu holli tamede buri chapande njoyom e goo le komin don banya garawbe bi ngotibe tombe le tam der fu buri yimbe le chapande nayom e njadom be koliti wi yoru dum woni yimbe ngoti be tombe le tem der fu buri chapan tato e jaddom motti be koliti wi ngoti be tombe le tem der fu buri nogay e jeno yom urute ngardam faado seguudo be koliti wi nokku no dirtede yangaso idum le lamu sego wiama won nokkul mabbe godde de woti di kebay wadde ton koliti wi dido woteji ngaday so wana nyande altiner tabbi non de sabi de wiama won bale ndaroji tan kabaru lamu be direji mudden di kani wotinire de yakato fe dum wadde so seni botin dido woteji se urute ngaran timminire faado tumbutu do ko yata sukabe tem deron europe le region tumbutu kanye e le lamu tawdino holitan wede kanye e gonde famine de wakkati jono no golle walde nations unies ne ngori ngal do kawrital ko woni fana mudu fa pammine no nations unies wondi e gollirde golleji mudo di lanine o do golle do no sandu walde nations unies humnine kabaru kabaruji secret do katte nyalom hande kabaruji mede ni mi juuti o sane hedade hejo jame ka kedde hedade fa hande hono andirono do e seeda yotre mede de ana tiagal wassalam